Kitongole ekikola ku kutumbula abantu abakola mu byensimbi naddala zibbank ekya Uganda Institute of Banking kitongoza kaweefube w'okutumbula abakyala abali mu bifo by'obukulembeze mu zibbank okusobola okwongera ku bukugu bwabwe. Bino nno bibaddewo mu lukungaana olw'omulundi ogwokusatu olubeerawo buli mwaka olutegekebwa wali ku hoteeri ya Misiri wano mu masekati g'ekibuga Kampala. Florence Mutonerwa owa Ugaford Microfinance alambuludde.
Na conference eyogera ku abakyala abakola mu bank ne mu sente. Kati eno conference nze nga omukyala atakola mu bakyala aweereza abakyala ndabye nga nnungi nnyo. Eyamba etya? Eyamba nti nno gwe omukyala olina okwezuula kiki kirungi ekiriko ky'osobola okukozesa okuyamba abakyala banno. Kati ffe nga abakulembeze gye tuli kiki ekyo ekirungi kyensobola okugatta ku bantu b'enkulira ate tifa abasavinga bakasitoma? Kasitoma wange musavinga ntya? Muweereza ntya bulungi okuva wansi okudda waggulu?